Tata agambibwa okuba omuyizi w'essomero erya Hillside SS Matuga aleetuddwa mu kkooti ky'okwomulamuzi Musinde Sseruzira kubanga okunoonyereza ku musango guno poliisi tennabakumaliriza. Wasswa Baker Ssentongo y'alina ebisingawo.
Herbert Musasizi Lumu nga wa myaka ana mu gumu ng'ono mutuuze ku kyalo Mabande ekisangibwa mu divisoni y'e Gombe yaleeteddwa mu kkooti esookebwako e Matuga ku musango oguvunaanibwa ogw'okutta omuyizi Mantiri Bukenya. Omusango guno Musasizi yaguzza ng'ennaku z'omwezi 14 ku lunaku olwali olwa Valentine akigambibwa nti omugenzi mu Kenya kyamukuba okutuuka okufa bwe yali aleetedde mukwano gwe akamuli ka Valentine era nga ono Musasizi yamusanga n'amukuba kyokka n'adduka wano no poliisi n'emukwata bitundu by'eggulo. Kkooti ebadde ekubyeko ab'enganda z'omugenzi nga bano babadde bakulembeddwa maama w'omugenzi Imelda Nakiyemba. Bano babadde bambadde engoye okula ekifaananyi ky'omugenzi Martin ssaako n'ebigambo ebigamba nti Martin baagala afuna obwenkanya. Omusango guno gubadde mu maaso g'omulamuzi Esther Nahiria owa kkooti esookebwako e Matuga nga wano Musasizi omulamuzi amuyise bw'atyo n'ayingira mu kaguli kyokka omulamuzi omusango gwongezaayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi guno kuba poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Oluvannyuma kkooti ng'ewedde maama w'omugenzi Nakiyemba agambye asabye omulamuzi anaatula mu musango guno amubeere wa kisa nga omuzadde kuba omwana we yafiira mu bulumi obw'amaanyi.
Ensonga eno nze ng'omuzadde mpulira obulumi bungi temusobola kiteebereza. Nina obulumi ku mutima, omwana wange yafiira mu myaka emito, omwana wange yafiira mu bulumi obw'ekika ekya waggulu butasobola na kunnyonnyola muntu n'abutegeera. Naye mbadde nsaba justice omwana wange afune obwenkanya.
Ono era agambye nti mutabani we yali atuuse mu kaseera w'agasa eggwanga naye kennyini okumugasa era nga ennyiike ekyamuli ku mutima.
Era nkoola bannayuganda mwena gye muli abantu mwena bekikwatako musituke munyimirire emabega omwana waffe Bukenya Martin afune obwenkanya. Era ne nkoola essiga eddamuzi omulamuzi yenna oba mwami oba mukyala agenda okutuula mu musango gwa Bukenya Martin, nyabo oba ssebo nkusaba obeere muzadde otunuulire Bukenya Martin emyaka gye yafiiramu.
Bo aba famire y'omugenzi basabye obwenkanya kuba omwana waabwe bamutira mu maanyi.
Naye ng'ekisinga byonna batusindise ennaku z'omwezi abiri omwezi guno ajja kuba omusibe akomezebwawo. Martin tasobola kubanga adda naye nga ffe ab'oluganda n'ab'emikwano nsonga ya Martin tusaba obwenkanya. Nikyo tumanyi nti era gavumenti ajja tuwa obwenkanya obugwanidde okusinziza omwana affe amaanyi mu yafiira.
Kituleese ku kkooti olwaleero twagala justice omwana waffe eyafiira myaka emito. Tulina okunyolwa kungi naye tunaba tufunye justice ate tituyinza okugumaagumamu yadde ajja kuba takomyeko. Kyetusaba kkooti yokka. Erinnya Muganzi Mariam.
Bo abayizi abaali basoma n'omugenzi ku ssomo lya Hillside e Matuga bagambye nti batunuulidde bwenkanya ku muntu waabwe ku mukwano gwabwe kuba ku muntu waabwe engeri gye yattibwamu kuba omugenzi takyasobola kukomawo.
Nambali wa Jamila ng'era nange nali mukwano gwa Martin kubeera Martin yali mukwano gwaffe ffenna ffenna nga ye muntu ali open gye tuli nga mukwano gwaffe tumugamba ebizibu byaffe n'atuyamba. Naye kino ekyamutuukako kyatukubawala nnyo era kye tusaba ab'obuyinza basobole okumuwa obwenkanya yonna gy'ali ng'ono omwami afuna ekibonerezo ekimugyamu naffe tubeere bakkakkamu we tuli.
Amanya nze Kavuma Sherman Benjamin era nali nsomera ku Hillside Matuga nga ndi mukwano wa Bukenya Martin. Naye tewali kye tuyinza kukola kumukomyawo mu bulamu bwa nseni. Naye ffe nga mikwano gye tubadde tusaba gavumenti ekole ekyo ekisaanidde. Afadhali tufune justice eri okufa kwa mukwano gwaffe kuba yafiira maanyi.
Kulwabukedde Fama, nze wa Sabeka Ssentongo Kagere.